Ebirungi byensi byo tebikoma, n'ebigembo byensi byo tebikoma. Kusaba mukwano kumobosikwa, leka nze mpakase, nesala bebi tukumye. Abengambo bokabokere, kubandaba tebamanyi. Ebyaffe mukama byonna tabikulako, eno laavu gye tulimu yakusomewako. Wenyotaana robinze ne kutunulako, omutima gukuba paka nga nze nkukuteko. Eno laavu gye tulimu yakusomewako, eno laavu, eno laavu. Gimme me more, your love baby adding me more. Baby, adding me more. Give me more. Your love, baby, adding me more. Give me more. Your love, baby, adding me more. Hey, Jericho, 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 Jericho. Your love, baby, Jericho, 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 Jericho. Na na na. Your love is a sweet thing on puta. Nishobu omi kusaba mbuye zeka. Nishobu omi, obobu omi. Gimme me more. Your love baby adding me more. Gimme me more. Your love baby adding me more. Gimme me more. Your love baby adding me more. Nesala baby tukumye, abengambo bokabokere, kubandaba tebamanyi. Ebyaffe mukama byonna tabikulako, eno laavu gye tulimu yakusomewako. Wenyotaana robinze ne kutunulako, omutima gukuba paka nga nze nkukuteko. Eno laavu gye tulimu yakusomewako.
I'm on it.